aan ku bilownay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa wali ka socda gurmadka loo fidinayo boqolaalka kun ee ay daadadkii dhowaan halkaasi ku dhiftay ay barakiciyeen si ay uga soo kabtaan dhibaatadii halkaasi ku gaartay. Madaxa howlgalka midooda Afrika ee Soomaaliya ee Amazon, Ambassador Francisco Madeira, ayaa sabtidii shalay booqday magaalada Baladweyne halkaas oo uu ka sheegay in midooda Afrika ay gargaar isugu jira dawo iyo aqabyo kale oo aan cunto ahayn ay geyn doonaan. Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintan inoo soo koobay.
Ambassador Madeira ayaa sheegay in Amisom ay goor u geyn doonaan magaalada Baladweyne gargaar degdega oo ku kacaya $780,000 oo dollarka Mareykanka ah. Waxa uu sheegay in gargaarkaasi uu isugu jiro dawo iyo agabyo kale oo aasaasi ah oo muhiim u ah dadka ay daadadku barakiciyeen. Magaalada Baladweyne ee maamulka Hirshabeelle waxaa gebi ahaan maanshiyey daadad ka dhashay roobab mahiigaan ah iyo webiga oo karkaarada jabsaday. Daadadka ayaa burburiyey guryo, waxay qaadeen dalagii beeraha, wadooyinkii magaalada ayay burburiyeen, waxayna barakiciyeen boqolaal kun oo qof. Intii uu joogay Baladweyne, Ambassador Madeira waxa uu shacabka magaalada u gudbiyey fariin uu ka siday madaxa guddiga midooda Afrika, Musa Faki, isagoo yiri:
The chairperson of the African Union Commission, who instructed me to tell the vice president.
Guddoomiyaha guddiga midowga Afrika ayaa isoo amray inaan u sheego shacabka reer Baladweyne in midowga Afrika ay garab taagan yihiin reer Baladweyne iyo guud ahaan dadka gobolka, gaar ahaan xilligan adag oo ay soo mareen daadad aafeeyey. Waxaan fursad u helay inaan magaalada soo dhex maro. Waxaan indhihii ku soo arkay baaxadda burburka ay daadadku geysteen inta uu la eg yahay.
I went all around and I saw the devastation that the floods have caused.
Socodka uu magaalada ku soo maray kadib ayuu Ambassador Madeira waxa uu kula la qaatay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Xuseen Guudlaawe, guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Carraale, iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya, iyagoo ka wada hadlay baahida gargaarka bani'aadnimo ee ka jirta gobolka iyo sidii wax looga qaban lahaa ammaanka. Maruu arrinta ammaanka ka hadlayeena waxa uu yiri Madeira:
I promised the vice president that my
waxaan u ballan qaaday madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Guudlaawe in ciidamada Amisom, madaxa booliiska iyo taliye ku-xigeenka militariga Amisom ay diyaar u yihiin inay sii wadaan wada shaqaynta dhinaca amniga ah ee ay la leeyihiin ciidamada ammaanka ee Hirshabeelle si dadka gobolka loo difaaco oo ay noogu suurto gasho inaan furno marinada muhiimka ah ee isku xira Baladweyne, Fiidow, Jowhar ilaa Muqdisho.
And do the best we can to open the main supply route towards Fiidow, Jowhar until Mogadishu.
Waxaa isna kulankaasi kadib hadlay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Xuseen Guudlaawe oo faahfaahiyey qorshe uu sheegay inay ka wada hadleen Amisom oo socda oo dib loogu furayo wadooyinka isku xira magaalooyinka Hirshabeelle, iyadoo la qaadayo weerar ballaaran oo lagu xurayinayo goobaha godoonsan iyo jidadka muhiimka ah ee u go'an maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Waxaan ka hadalnayna dhowr qodob ayay ahaayeen. Qodobka koowaad oo ahay xaaladda emergency-ga ay ku jireen dadka magaalada Baladweyne amba guud ahaan degmooyinka ay saameeyeen sida Fuula Burte, Jalalaq, Mahaday, Jowhar ilaa Balcad ay dhibaatadu gaartay. Waa ka mahadcelinaynaa gacanta aad ka geysateen. Annaguna diyaar waxaan u nahay ummaddaasi lagu samatabici lahay inaan hor kacno howl kasta ee la qabanayo haddii inay raalli ka noqdo. Mudan Ambashtore, soo dhowo baan ku leenahay oo ku faraxsannahay waqti aad noo timidna waqti ku habboonay aheeday. Waxaa loo baahan yahay haddii emergency-ga laga baxana in wax badan laga qabto. Dalkan gaar ahaan magaalada Baladweyne fataadu ku soo noqdeen ay wax nagala qabtaan rabnaa sidii xal waara loogu heli lahay. Waxa kaloon aad u soo dhoweynaynaa arrinta ah in la isu furo degmooyinka Hirshabeelle guud ahaan ee cadowga wadooyinka uu joogo in la isu wada furana aadan u soo dhoweynaynaa. Annaguna diyaar waxaan u nahay hawshaas inaan hor kacno annagoo maamulkiya ciidamada iyo bulshada intooda way abaabulan yihiin, diyaarna waxay u yihiin intaan kale guurka la gaarin in maaragtay wadooyinkaas la isu wada furo.
Gursi horeysay Ambassador Madeira waxa uu warbixinno ammaanka la xiriiray ka dhigaystay taliyaha ciidamada Amisom ee gobolka Maxamed Ibraahim Muuse iyo Korneyl Cabdiraxmaan Riyaale Xareed, iyagoo si gaar ah uga warbixiyey guruf dagaal oo ay doonayaan Amisom iyo Hirshabeelle inay ku furaan jeedka isku xira Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe iyo wadooyinka kale ee ku sii xira gobollada kale.
Mahadsanid Colaad. Warbixintaasna Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo diyaariyey.